School FM.
Okay, this is School FM connecting, informing and empowering students. Konanga Newcastle Rich View Committee on Namhlanje, njoba kumeya wase Majuba District, uDokotela Kumusa Ngubane enzeke lama awards for iclass ka 2019. Siyazi ukuthi ke abafundi abahlukahlukene, kulele hlukahlukene benze kahle. Njengoba manje ke ikhona outtime la igama lakho Andile. Siyamazi uphusha ke la ngempela inhlangano enza ushintsho kakhulukazi ke kubantu abasha abambela ke igolo ehlukahlukene. Kodwa ke yena kukhona uzoyichaza nje kabanzi ke ngaso isikhathi manje. Phezu sikubekele sikwamukele umsazweni School FM.
Ngiyakubingelela mfethu, ngiyayithoba kakhulu.
Ngihamba kahle mfethu.
Hayi, ngabe usuzwile mfethu.
Ngiyakubona nje inkundla yokuxhumana, insizwa nje ephushayo, insizwa engahleli. So engithanda ukwazi nje ukuthi ubani uAndile? Ngasikhuluma uAndile ubani?
UAndile mfethu umuntu nje osemncane wakhona la endaweni eNewcastle. Who's passionate about changing lives through motivational speaking. Nginesifiso futhi nginentshisekelo yokubona abanye abantu beyaphambili, because I believe ukuthi lokhu thina ekungazange sibe fortunate ngakho, bona kufanele bakwazi ukwazi, abangakwazi ukubashaya ikhala esithina ezasishaya nathi before.
So i-organization osebenza ngaphansi kwayo ngabe yini igama lakho?
Vethu, I am the founder and the director of Umnyama Motivation Tour, which aims to empower and uplift people through motivational speaking, as I said, because I'm one person who believes ukuthi abantu vethu bazalwa emakhaya behlupheka, bazalwa emakhaya besokola, bazalwa emakhaya izinto ibhedda, but bathi mase befika esikoleni bangakwazi ukuconcentrate. So I am breaking that moya omubi wokuthi uma ngabe i-mindset yakho i-right, I'm one person who is driven by amazwi athi whatever you deposit in the mind, whatever that is deposited in the mind is withdrawn as actions.
So usuka namhlanje mpethu, awusila namhlanje.
Basically the reason why I'm here, I just came here to empower people, because my work and my passion is about empowering people. Bengizomotivate abantu as we were celebrating ama awards kwiclass ka 2019. Ngizoqinisekisa ukuthi njengoba besaqhubeka empilweni, ababe determined, abaphokophele phambili, babambe kulokho abakufisayo.
Amazwi amnandi kakhulu mfethu. Sesigoqa nje engithanda ukwazi thina inhlelo zakho. Siyabona nje ukuthi namhlanje usuku lokugcina enyangeni kaJanuwari, ngabe inhlelo zakho moving forward manje sikubona kuphi? Ngiyakhumbula nje nanokuthi ngonyaka ophelile ukwazi nokuthi wenze a successful event of which nami ngangifisa ukuthi nibe khona, but akuzange kwenzeke. So wenza kanjani, uyihlanganisa kanjani lento motivation ngapha, event ngapha, isikhathi somndeni ngapha? How do you balance this thing? Wenza kanjani?
That is a very good question, Zambane, but let me just get straight to the point. I believe ukuthi konke kwenzeka kanje, it's by the grace of God. Akukho engingakusho ngingcome ngakho, but umusa kaNkulunkulu. Yonke into enzakalayo yenziwa umusa kaNkulunkulu. So I balance everything, the gifts, the business and everything.
Amazwi akho okugcina lo nyaka, zithini inhlelo zakho, sikubona kuphi?
This year I am busy with the iclass lika 2020. I am pushing indaba yokuthi bakwazi ukuthi siba prepare besaqala unyaka, sishintshe impilo zabo. And two, I'm busy with an motivation tour, high school to high schools, as well as ubusuku bendumiso that you mentioned. Buzobe travel all over eSkot, bukhona eMpumalanga, bukhona back to Newcastle, and also wish to assist a lot of young people.
Siyabonga kakhulu mfethu, siyathemba ukuthi sizosebenzisana moving forward.
Thank you so very much, sir.
Thank you mfethu.
Sure.
School FM, connecting, informing and empowering students.